gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Mudane Cabdullaahi Cali Watin ayaa shir gudoomiyay kulanka toddobaadlaha ah ee maamulka degmada Baydhabo. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray horumarinta degmada sida dhisidda heejidadka, sugidda amniga guud ee magaalada, kor u qaadista shaqo wanaagga, horumarinta nadaafadda magaalada, iyo sidoo kale tan dhageysiga warbixinada la xiriira hawlaha shaqo ee dhammaan waxyooyinka ay ka kooban tahay dowladda hoose ee magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Mudane Cabdullaahi Cali Watin ayaa ka warbixiyay kadib markii uu soo dhammaaday kulankan iyo waxyaabihii la isla qaatay.
Ma wal maahin shirkii kale oo isbuulaha hay ee dowladda hoose ee degmada Baydhabo oo maamulka xaafado iyo agaasimiyaasha waxaa hamay booshishal dowladda hoose inta badan ba qayb galayaan shirkaasi oo inta badan ba diiradda la ka saaro arrimaha amniga, nadaafadda magaalada iyo horumarka bilicda magaalada, wadooyinka may ba la banaayo iyo xaafadaha may ba qorshooyinka xaafadaha may ba maamulka xaafadaha may ba la qoyan iyo agaasimiyaasha may ba yarmay ba warbixin isbuula may ba la gudbin sido taasoo markaas may ba diiradda la ka saaro may ba program may ba shishal duu oo magaalada may ba ka saabsan sadartii may kugu dhugun sayeen warbixin shal duumay ba kugu dhugun sidii maamulka xaafado iyo agaasimiyaasha may buu waxa hamay buu magaalada Baydhabo degmada Baydhabo may buu helata horumar badan may buu ola taabada kor may buu ahay degmada ku socda horumarkaasi may buu in iska jeer ko may buu wadooyinka may buu dhismahayaan haana laamiyale haana may rays oo interlock may buu nan ka soo iyo mareenadii warkas may buu dhameystirin haana may buu hadda bilaawdaa insha Allah oo bilam may buu insha Allah iyo bilda may bashar bilaaw doonaan kaaso may buu jidka wadada may buu mursal ila sharif gaamay ulid may buu contract may buu lidibi iyo wadada may rays oo sodonk ila soo goola lama qad may buu contract may buu mursal lidibi iyo laamiga wing oo magaalada Baydhabo dhaxmaro oo usmay buu si casri ah may buu lan dadu insha Allah usmay buu pipeline may buu kajar iyo magaalada iyo dowladda hoos may buu qorshooyinka may buu la tamay buu oo wadooyinka may magaalada ka saabsan si may booyo may bal dib dhismay balan ku soo bilaay sadartii alxamdulillaah ilaahay may ba mahalle walbada may ba meel falin marayaan dowladda hoos horumar may buu ah wii may buu ah ka tirabsadayta yaani shirkuun go'dahayna may buu ah may si adkay may buu dowladnimada
kan ayaa door muhiim ah ka qaadan doono horumarinta magaalada Baydhabo dhanka nadaafadda iyo amniga ba